TMT Music.
As you know,
download it. Just
come with somebody.
As you know, what I'm a.
Let's have a Kodi. Mishalipa. Let's have a Kibanda. Come with Jesus. Toyota Vogi. Nimegiza. Zamu yangu kutamba. Kwa misifa. Leo ni shere. Wanangu ni shere. Tupige kelele. Shangwe vigere gere. Ah, leo ni shere. Mwaka tuupoke. E Mungu asante. Au kunyecha mwenyewe. Kwanzia Januari, Disemba. Now, Happy New Year.
Uzuri wote wazima na turovuka umwaka tumenipata. Misamini kwa ushirikina, Mungu yuko nami. Kafanikisha nivuke umwaka mingezi mata. Sasa kitani na chesa,
hey.
Na dunda na nesa,
aya.
Na midundo na chesa,
hey.
Popote na peta, yeah. Unifiti fiti, weka muziki. Chene kibidi bidi, wachinu kiti. Mambo spidi bidi, sika matiki. Na muka huu ni maisha na msiki.
Leo ni shere, wanangu ni shere. Tupige kelele, shangwe vige.